wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan lagu xoojinayo isku duwidda iyo wada shaqaynta wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland. Kulanka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo miday lahaa qorshayaasha iyo howlaha wasaaradahaasi si wada jir ah uga qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada iyo maamul wanaagga. Maxamed Cabdow Axmed, agaasimaha dowladda hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ka warbixiyay kulanka. Waxa uuna sheegay in kulankan uu muhiim u yahay bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubbaland.
Shir hadda bilaabanayo oo lagu magacaabo Interministerial Coordination Meeting. Shirku aw hore wuxuu u dhisnaa design gareysnaan jiray ama u qaabaysnaa qaab saddex bilood la ah. Aragtiyaal ninka soo fulay xaggiina oo markii shirarka hore u dhacayay wixii ka soo baxay ayaan ku tabaqanay in shirkan la isla qaatay inuu noqdo shir bilaa oo bil walbaba dhaca ilaa iyo bisha December ee sanadkan. Kadib December kadib baan insha Allah arki doonaa qaabku noqon doono. Saddex bilood lagu celin doonaa ma bilihii buu ahaanayaa, laakiin hadda waa shir bila u design gareysan ama u qaabaysan la doonayana hay-adaha dowliga ah ee Jubbaland in ay ka munaashaqoodaan wixii caqabada oo jira ama dhexdooda ahaadeeno oo shaqo ahaan ahaadeeno ama xagga programmatiga shaqooyinka ama programmada socdo oo ka socdo dowladda Jubbaland dhexdeeda degmooyinkeeda kala duwan, caqabadaha jira sidoo kale fursadaha ku geedaaman programmatigaas ama mashaariicda fulayaba.
Kulankan ayaa saddexdii bilood mar la qabtaa iyadoo diiradda lagu saaro qorshayaasha iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha bulshada deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.